Let's look again in our Bibles to Acts chapter 4. And I want to read again from verse 32, but to keep reading down through chapter 5 and verse 11. I know it's a large portion, but there's a contrast that we find here in Acts chapter 4, verse 32 to 37, where it speaks of the unity of the faith. And then as you get into chapter 5, it starts with the word but. So there's a contrast. There's something that we're going to see here in chapter 5 to which we need to pay attention. And that has to do with lying to the Holy Spirit. What is it to lie to the Holy Spirit? But Brother Nasson, if you would read from Acts 4, 32, all the way down through chapter 5 and verse 11. And anybody following along in English can read in their version.
Masanawa anotakeri titsagulani mabaibo atu, mbuku lama chitidwe mutufo londi maga 32 kafika 37. Komasono tikita pipiliza kubwela mu machitidwe mutufa ifindi maike ya 1 kalikeza 11. Anenekera kuti tikhale nthawi yo kuchedwapo pamene pakuilingalira monga mu machitidwe chapter 4 verse 32 lekeza 37 pamene akukamba za umodzi wayi wachikhulupiriro. Koma nkhani yopatsa chiitwiri mu machitidwe chapter 5 chifukwa ayamba ndi koma. Kutati muone pamenepo vesi lake ya 1 ayamba ndi koma. Pamenepo pafunika ti werengepo tikhalepo ndi chidwi kwambiri tikawerenga kukafika ndima yaka 11. Tikamba kuwerenga machitidwe chapter 4 ndi maga 32. Mawakula kuti madyerero a Khristu woyamba. The 32. Ndipo unyinji wa iwo akukhulupirira anali wa mtima umodzi ndi moyo umodzi. Ndipo satanenana mmodzi kuti kanthu kachuma anali nacho ndi kake kayeyekha. Koma anali nazo zonse zodyerana. Po achumi anachita umboni ndi mphamvu yayikulu zakuuka kwa Ambuye Yesu. Ndipo panali chisomo chachikulu pa iwo onse. Pakuti mwa iwo munalibe wosowa. Pakuti onse amene anali nayo minda kapena nyumba anadzigulitsa nabwera nawo malonda ache aizo adadzigulitsa. Nawayika pa mapazi atumwi. Ipo anagawira yense monga kusowa kwache. Ipo Yosefe wotchedwa ndi atumwi Barnaba, ndilolo sandulika mwana wa chisangalalo mlevi fuko lachi la Kupro, wokhala nawo munda anawugulitsa nabwera nazo ndalama zache nazika pa mapazi atumwi. Tidapita mu chapter 5 makamaka tiyangʼana kwambiri pamene akulankhula za kunyenga mzimu woyera kuti akamati kunyenga mzimu woyera zikuta nthawi zaziyani. Chapter 5, za Hananiya ndi Safira, verse 1. Koma munthu wina, dzina lache Hananiya pamodzi ndi Safira mkazi wache, anagulitsa chawo, napatula pa mtengo wache, mkazi yemwe anadziwa natenga chotsala, nachika pa mapazi atumwi. Koma Petro anati, Hananiya, Satana anadzaza mtima wako chifukwa ninji kudzanyenga mzimu woyera, ikupatula pa mtengo wache wa mundawo. Pamene unali nawo, sunali wako kodi? Ndipo pamene unaugulitsa, sunali mʼmanja mwako kodi? Bwanji chinalo wa ichi mu mtima mwako? Sunanyenga anthu komatu Mulungu. Verse 5. Koma Hananiya pakumva mawu awa anagwa pansi namwalira. Koma anthu akulu anagwera onse akumvawo. Ndipo anamnyamula ananyamuka anyamata namkulunga namnyamula natuluka naye namuyika. 7. Koma atapita monga maola atatu, ndipo mkazi wache wosadziwa chitachitikacho analowa. Kwa Petro anena naye, undiuse ngati munagulitsa mundawo pa mtengo wakuti. Ndipo ananena inde wakuti. Koma Petro anati kwa iye, munapangana pamodzi bwanji kuyesa mzimu wa Ambuye? Taona mapazi awo aiwo amene anayika mwamuna wako ali pa khomo. Ndipo adzakunyamula kutuluka nawo. 10. Ndipo anagwa pansi pomwepo pa mapazi ache namwalira. Ndipo analowa anyamatawo nampeza iye wafa. Ndipo anamnyamula kutuluka naye namuiga kwa mamuna wake. Last verse 11. Ipo anadza mantha akulu pa mpingo onse, ndipo onse akumvaisi. Amen.
Amen. Now, one of the most important ways that we can worship God is simply hearing His Word. This is why I like to preach in this manner, taking scripture and just going verse by verse through the scripture. When you do, eventually you're going to cover every imaginable topic that men could ever wonder about.
Chifake pafunika timenekera kupunzira nusu ndi nusu vesili yose payoka payoka ndicho ndiyo timi.
How many times do you hear
kuti tikhale ndi phunzo labwino kufufuza kuna kulikose ndi kusambetsa kuna kulikose kuthe koma tifike pachimake penipeni pakumvetsetsa.
How many times do you have preachers that, for example, like to preach on love for one another, and that is their theme?
Kodi ndi nthawi ya mkangati kamene mwamvapo azitumika Ambuye akulalikira zotirikonda mzako monga dzikondewe mwini, monga mutu wa kulalikira wa mapemphero, ndani mwamvapo kangati.
And they spend all of their time trying to help people get along with each other. Because where you put sinners together in one room or one place, there's going to be trouble because they're sinners. And that's really what we see here in Acts chapter 4, verses 32 to 37. But it's not a love for one another that is organized by men. This is the effect or the fruit of the Spirit of God blessing the message of Christ, the person of Christ, and His work to the hearts of His people.
Apa ndimene tikuonera kumachitidwe follow mbala 32 kuelekeza 37 pamene akulankhula za chikondi osati chikondi chochita kukonza ndi anthu kuphunzitsidwa ayi koma ichi ndi chipatso chenicheni cha mzimu woyera chimene chimabwera pokhapokha anthu amene ayitanidwa pamodzi akhala ndi mzimu umodzi zotsatira za mzimu zimenezo.
This is what our Lord told His disciples there in John chapter 14 and 15 and 16 in the face of Him going to the cross, that they would love one another. That would be the way the world would know that they were His, that they would love one another. I believe this is what the gospel of grace does when God is pleased to reveal Christ in the hearts of His people. They love one another. Now this love is not natural to anybody. It says there in verse 32, the multitude of them that believed were of one heart and one soul. In other words, the Spirit of God giving them faith to look to Christ and believe on Him drew them together with others of like mind and heart that the Spirit had so taught.
Now, zvichikwandi chimene sidziko lapasi limene limapereka chimachita kutumphuka pomwe kukhama ndi nkhosa.
And as it says there in verse 32, neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own. That's a very important matter to consider. Sometimes we get caught up in saying, well, this is my house, or these are my children, or this is my vehicle, or this is my church. No, everything that we have because the Lord has given us what we have.
Nyumba indianga, mpingo hundi wanga, yanti ya wandianga, ai mtu atile zake zake iya. Kumari Kristu wakupasa zimene zozo.
The greatest proof that what we have really is not our own is that when we die, we leave it here. If it was ours, we would take it with us, but we don't. It's not ours. We're just using it for a time.
Chimene tine kira kudziyo chona kuti zinthu zimene timakhala nazo nzanka mpindi. Ipo ifeni kamwalira timazisiya. Kukada kauti zinthu zimakauti zathu zathu. Bwezi kuti tamwalira gali moto kandi nyumba kandi ana zimene dati nazo zicha uzite ingo zipita nazo limodzi. Kumanda kuja kuma chikutanthauza kuti timango kugwitsa kuntchito kwa kampindi. Kutanthauza kuti zathu zathu ayi.
We need to see ourselves as stewards of our master's household, just like Joseph in Egypt served Pharaoh. What he had, Pharaoh put in his hands to administer, but it wasn't Joseph's. Let that be our mindset in everything that we have. It's not ours, it's our master's. It's what the Lord has given us. And there are times when we may be perhaps in prosperity and what the Lord has given us, but when a brother is in need, then we, out of love, it's not out of duty, out of love, minister to the needs of those others that are in need. That's how the Lord's purposed it. As we read on in the book of Acts, we're going to see that the church was in a time of persecution by the Roman government and by the Judaizers, and some were losing their possessions, they were losing their ability to be employed, and therefore facing hunger. They were facing, in many cases, death. And so, this was an occasion for those who were the Lord's to help those who were the Lord's, but in need.
Kumene anthu ena adatuza ntchito zawo, ena adalephera kuti akhale ndi mtendere, minda yawo katundu wawo adalandidwa. Mmalo mwake anthu amene adali na kukuthekera kuti ali ndi zina zake adayenekera kuthandiza amene zinthu zawo zasokonezeka. Uwu ndimene udali mkhalidwe weniweni wa mpingo woona woyambirira kuti anayenekera kuthandizana mwanthunu ngati choncho.
And that's why in verse 32 it says, but they had all things common. That means that what's mine is yours, and what's yours is mine, as the Lord would direct, and as the need requires it. Now, are there those that might take advantage of this love? Yes, that's what the sin nature does. There were those even in Paul's day that later in his epistles he had to write and say that if a man won't work, don't let him eat. There were some that were just living off of this body, taking advantage of this love. That's not what it is to partake of the grace of the Lord. We share when there's a time of need, but we work and labor so as not to be at anyone's charge. But you might ask yourself, well, how is it then that sinners, such as we are brought to love one another? Well, verse 33 gives the answer. You see in verse 33, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ. That word power is the same word that we saw back in Acts chapter 1, where it says, ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. So, now, first of all, it begins with the work of the Spirit converting the heart. But notice also in verse 33, not only with great power, it says, but at the end of verse 33, and great grace. That word great is used twice. Great power. It's number two, the effect of great grace. That word means infinite grace. The grace of God being upon them all. The salvation of God is by grace alone, the grace of God alone. And the word grace means the favor of God, receiving what we don't deserve. That's what the Spirit of God is called, the Spirit of grace for those that the Father has chosen and the Son has redeemed.
Christ adawafera ndi kuwaita na pamodzi kuti choyambirira adali ndi mphamvu yayikulu masauti panali chisomo chachikulu Yesaya 33 zimenezo ngati zinthu zimene zidali ngati mkodya zimene zidachitika kuti mzimu woyera adali atabwera pa iwo.
But notice also in verse 33, and this is the heart of it, why does the Spirit by His power convert sinners? How is it that God is pleased to manifest His grace towards sinners? It says there that the great power, with great power, the apostles witnessed, notice, of the resurrection of the Lord Jesus. In other words, their message was Christ and him crucified and risen again.
Dino chimenenekera kuchiyang'ana kuti chimachitika ndichani. Apa tikuona kuti akuti atumwi atalandira mphamvu yaikulu adayamba kuchitira umboni zakuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. So izvo kuti munthu alalekere zakuuka kwa Ambuye Yesu Khristu, choyambirira ndi mzimu wa Ambuye ukhale pa iweyo, umene wakupatsa mphamvu yakuthekera kwa kuchitira umboni.
If the apostles were preaching the resurrection of the Lord Jesus, then most certainly it demonstrated that he came, he lived, and he died, you see. Otherwise, you wouldn't hear of the resurrection. Where there's a resurrection, there's been a death. Let's remember that in preaching the gospel, the resurrection of the Lord Jesus Christ is just as vital in our preaching as the death of the Lord Jesus Christ. It's what the Apostle Paul wrote to the Corinthians when he said that if Christ be not raised from the dead, then your faith is vain. It's empty. If the Lord Jesus had not risen from the grave, then our believing on him would be no different than some of these religions believe on their founders who came and lived and died. And the connection with faith is this, that if Christ said that he would rise again, as he said he would, after 3 days and three nights in the grave, and yet did not rise, that would make him a liar. That would make him an imposter. But his resurrection proved him to be true to his word, that he would rise again, and that he did. The great mystery of his resurrection is, as he said, no man takes my life. I lay it down of myself and I take it up again. That shows that he was not a mere man. Yes, the fact that he died showed that he was a man, but to lay down his life and take it up again, such as the commandment he received of his Father, only God could do that.
So
to preach Christ and him crucified is not to preach any ordinary man or any ordinary death. It is to preach the God-man who came and as a man laid down his life to pay for the sin debt of that people that he came to save, but then as God to be raised up again, to raise up again the resurrection of life. You see, it took him being God and man.
Yakulalikira za uteka wabwino olankhula za Yesu Khristu ndi kufa kwake. Tisa tikamalalikira tisamaone ngati tikulalikira za munthu wamba. Ayi, koma tikulalikira za Mulungu mwini amene anadzitembenuza kukhala munthu ndi kufa monga munthu mena amafera, koma chifukwa ali nayo mphamvu adaukaso yekha. Sozo kuti adalola kufa yekha ndi kuukaso yekha. Apapa ndiyo chindunji chosonyeza kuti yeyo ndi wamphamvu zonse ndipo ndiye Mulungu weniweni.
But more than just proving Christ to be true, the real necessity of his resurrection was to prove the full satisfaction of God the Father with his death. Otherwise, he would not have raised again.
Umabe tinenekera kusango dzozona kuti Yesu Kristu ndiwoona kana kuti Mulungu ngoona ai kuno kuti timenekera kuti dzozona kuti Mulungu ngoona ndipo Mulungu uyo ngoona ndipo adakhutitsidwa ndi imfa ya mwana wake chifukwa adakwanitsa kufa ndi kuuka kwa kufa ichi nchitsimikizo kuti iye wamphamvu ndipo adakwanitsa.
In Romans chapter 4 and verse 25, Paul declares that he was delivered for our offenses and was raised again for our justification. In other words, it took him dying in order to pay the sin debt of his people, but it took him rising again to show that God was satisfied, that God raised him again because in raising him, it's proof that God accepted his sacrifice and that the sin of his people is indeed put away.
The Bible commands us to know Jesus Christ to add a fudge for your zola was that true, and then to zidwe for your majumo atu. He sees it, Zimat and Tosa Zona to Murunguyo, Papufabo, and Makunaku Kurumusa, and then to Ojima. Omanso, who gets the work of many Adauga? Isizima tanthauza kuti Yesu Khristu mwa Mulungu mwini adasangalatsidwa ndi imfayo, kuti imfayo imene adasangalatsidwa nayo idakwanitsa kumpulumutsa munthu amene ndi wake, amene anayenekera kuferedwa ndi kupulumutsidwa Yesu Khristu.
I can't tell you how many times that this truth the Lord has used to bring comfort to my own heart as a sinner.
Nimafuna ningokuza kuti kuti nkangati kamene mawiyawo amatsitsimutsa moyo wanga ndi kumandilimbikitsa monga munthu wochimwa.
Whether I am awake, whether I'm asleep, whether I'm walking in this world busy about living, I am a sinner.
Ine ndikamayenda, ndikamakhala, ndikamagona, ndikapita kuntchito, ndimayenekera kudziwa kuti ndine munthu wochimwa.
And there are times throughout the day that our conscience might accuse us, and because of our heart condition, knowing ourselves to be sinners, we become overwhelmed with a sense of guilt. I believe that is a part of living in this flesh. But in those times, where does the Spirit of God cause us to look? Away from ourself, and again to the Lord Jesus, and to His death that He accomplished for sinners such as we are. Therein is our hope.
Kukwanitsa kumene Yesu Khristu adakwanitsa kufa yekha ndi kuuka yekha kudathandizira moyo wanga ndi uchimo wanga umene udalipo kuti uchotsedwe ndi kukhulukidwa kotheratu.
But it's not just that he died, but that he rose again and ascended on high. And the scriptures say, where he ever lives to intercede for us.
Yesu amene sadango kufa ai. Ma Bible imala kufazona kuti adauka kwa kufa ndipo adabwera kumwamba ndipo amatipembedzera nthawi zonse kupemphera mioyo yathu.
And that was the message of the apostles to which they witnessed, and it's our message today. This is what brings hope and comfort to the Lord's people. It's not what we do, it's what Christ has done. Now, if someone doesn't have this assurance that only the Spirit gives through His Word, they can't be at ease. If you find somebody that is troubled in their mind and heart and not at ease, they can't think of anybody else but themselves. That's why in these congregations where preachers are always preaching up the works of men and what they need to be doing for God and for one another, it keeps the focus internal. Everybody's looking within themselves. They can't be at ease because good enough is never good enough. A lot of these works preachers keep preaching on the need to love one another because they see that people are self-centered, themselves included, and they read the word where it says to love one another. And so they make it a work, they make it a task, they make it a duty. But any type of preaching like that is not true love. Where you find this sort of love that is described here in our text in Acts 4, verses 32 to 37, the only way that you can explain that is the great power of the Spirit of God, great grace being upon such through what? The preaching of the gospel. That's our message. It's Christ, Him crucified and risen again. And you remember I said that the only way we can really truly care about another and consider another is if we ourselves are at peace, where our conscience is settled. And that's what the cross does. There's no reason for me not to love one of the Lord's because of what He's done for me. You say, if my sin debt is paid, I'm free. There's no reason not to love another for whom Christ has paid the debt. So many times this flesh will find a reason not to love another one who is the Lord's because they did something or they said something, and so I can't love them because of that. But it's in times like that we have to stop and consider how it is that God loved us. If we're the Lord's, He loved us unconditionally. Imagine if the Lord said, "Well, I won't love you today because of what you did or because of what you said." That would mean that the work of Christ is of no significance. Either the Lord Jesus Christ paid my sin debt or He didn't. It's either all been put away or it hasn't. And if my sin debt hasn't been paid already, then there's no hope. There's no reason even to love one another because we're all condemned sinners. But the blessed truth is that the Lord Jesus Christ did come and pay the sin debt of His people in full. And therefore, there is now no condemnation. And so there's no reason not to love one another. So that's why we read in verse 34, neither was there any among them that lacked. There's a caring one for another. And where there's a need, we look to the Lord together to provide that need. There's none that lack. We don't read anywhere in Scripture where God says He's going to give us everything we want, but we can be sure that He always provides for our need. And you can see how great must have been the need at this time. It's not particularly mentioned, but some were moved by the Spirit even to sell, it says there in verse 34, lands or houses that they had and brought the prices of the things that were sold and laid them at the apostles' feet. Now that's a manifestation of true love there, that what they had they sold and they laid at the apostles' feet for the distribution, as it says in verse 35, unto every man according as he had, it doesn't say want, but need.
Kuti wonse amene adali amtumwi umodziwo zinthu zija zimatizika bwera tsedwa pambazi atumwi akuti atumwi ajawo amazigawira kwa yense amene ali wakusowa osati kwa mmodzi koma ikhaya amene ali mchosowayo amenekera kupatsidwa kuti wina aliyense akhale wosasowa anthu akhale wofanana ubwino wa anthu otero amakhala wofanana chifukwa kuti ali mchikhulupiriro chimodzi.
Isn't that in some small measure a reflection of our Lord Jesus Christ in that although he was God, he thought it not robbery to be equal with God, but he humbled himself and took on himself the form of a servant, becoming a man, and was obedient unto death, even the death of the cross. He gave up his glory in order to come to minister to and to give his life as a ransom for those in need.
Haipo limalena kuti Yesu Kristu adadzipereka yekha kuti akapereke kwa anthu amene adali osowa. Chifukwa mukamaerenga Bible limalena kuti iyeyo sali chiyese cholanda kukhala wofanana ndi Mulungu. Koma adadzichepetsa yekha ndipo anatenga maonekedwe akapolo ndipo adadzichepetsa yekha nafa ndi imfa ya pamtanda. Ndicholingaliona kuti akapereke nsembe yomthandizira munthu amene ali ndi chosowa kuti athandizike napumule kuchosowa chakecho.
And so if the same Spirit of Christ is in any one of us, this will be how it is reflected in how we love one another, even as Christ loved us and gave himself for his church. Now when it says they came and laid the price of this property sold at the apostles' feet, this was not for the apostles to enrich themselves. We don't preach the gospel to enrich ourselves. I know we read of the Apostle Paul later working with his own hands that he might be able to freely preach the gospel. All of these apostles that the Lord raised up, they had a strong work ethic. You think about Peter and James and John who were fishermen. They made a living fishing, and the Lord told them just as they had been blessed to fish for a living, he would make them fishers of men. They would go out and preach the gospel, but they didn't do it for their own sake. They didn't do it out of greed or desire for position or honor.
Kuma magwira ntchito ndi manja awo mwachisanzo Petro, Yohane, Yakobo, Bible imalankhula zoti adali asodzi a nsomba Yesu adawuza kuti monga mmene mmasodzera somba inuyo imenenso muza kumikirire zakhala sodza a wanthu. Sichikutandaza kuti amakhala chete ayi koma amagwira ntchito ndi manja awo ndipo amapeza kenakake akamathandizika kumatumikira bwino.
It simply says there in verse 35 that what they received, they made the distribution. Distribution was made unto every man according as he had need. What they received went immediately out to those in need.
Auri amataka ngopatsidwa ndume yagezikidwa pambazi yawo nthawi yomweyo amagawira onse amene anali nchosowa samazitenga ndikuzisunga ayi nthawi yomweyo amagawira amene anali nchosowa ndiyoita ali ntchito yatumwi cholingalira kuti zopereka zikamaperekedwa ntchito yatumwi ndikugawira kwa amene ali nchosowa.
This is the basis upon which the Lord even directs me with regard to the gifts that He brings in through our congregation. None of it is ours. It's as the Lord causes us to hear of and see the need for others that are the Lord's that we give.
Kwa ndaba ale amene mulipo amene ali ndi kanthu akabweretse ku nyumba ya Mulungu kagawiribe kwa amene ali ndi chosowa ndichondera ndino mukhale wofanana ngosadandaula mukhale ndi mzimu umodzi.
The Lord told his disciples, freely you have received, freely give.
Bible limalankhula kuti Ambuye adawuza kuphunzira wake kuti mwanjira kwa ulere pekansoni kwa ulere.
It's a reflection of the grace of God. The grace of God is free. Freely we have received of the grace of God. Freely we give. We manifest that grace. That's why in our particular congregation, when we meet for worship, we don't take up an offering. I know that's traditional to congregations that are in works religion. They'll pause. It's almost as if we're in the middle of worship. Now let's pause and let's collect an offering. And they pass a plate, you see, and it puts people under obligation. I know some where they require them to come up front. Get up out of your seat and come up front and put something in the offering plate. It's just a way of glorifying man.
Menemu mundi menefe timachitira kunoko sikhala nthawi yaikulu yoyangana pa chopereka ngati azitsogolo umatatira njira chopereka ayi monga zipembedzo zimene zimachitira panopa tu zipembedzo kuti muzidziwe theza mbiri chitu chawo chonse chimakhala pa chopereka mpaka nali chitoyikawuyika kutsogolo anthu azichoka kumbuyo umakaperekera kutsogolo cholinga aziona wapereka ndani amene sadapereke ndani akamaona zimene zichazo aziona kuti zikugwa bwanji mbale ndirama zawapereka zikuluzikulu zooneka bwanji zimene zozo zimatsimikiza kuti mpingowo ni chipembedzo chenicheni supita kumwamba ayi.
I'm thankful to say that I don't know what people give and I don't want to know. The scripture says don't let the right hand know what the left hand gives.
Inetu chimene mwerekera kudziwa ine sinifuna tamadziwa kuti anthu awupereka bwanji.
As preachers of the gospel, we should not be involved with what people are given or not given. That's the role of somebody else. Have them handle that and keep track of the Lord's money. That's what I do. I'm just simply told how much we have and then from there, we determine needs. And I will tell you, we don't have a bill. There's not anything that we lack. The Lord has always provided.
Samakare kwambiri chidwi pachopereka ai asile na mtu wena amene azigwira ndalama inu msambazi gwire ya ifeti mango vako lipoti kula alfa napeleka motele motele kana peleka ndani kasana peleke ni ndani ifeti mbena zonchito agarifu sako maganizo kima mango ikako maganizo kula panalika usawa ya kutisha kuri kwa hivyo na nifuro la kula kuri ya chandi za kuri kandra mako kufuro la kuri wasa niswa yuwe ulipatia kandra mako kwa chandi zile kwa kuri hivyo ayi sinchiro yako yu kira ndala mpapiko kwa hako nungo la kira utenga kwa atabasi kwa kira nchiro zako uzidi ya kunyumba.
Yes, we have a very simple worship center, a place to meet, a building, very simple. In fact, it's often the talk of the town when people ask where I preach, and I tell them, they kind of look puzzled and they say, is that where that little house is there at the intersection of that main road down in South Shreveport? And I say, that's it. It's just a house.
Kibena mwene kila kuziwa ifeo, kechi yati mwene tima bempera. Si nyumba yodo domesa, yoo keza, ai. Ni nyumba yone kanga, ni nyumba wamba. Wada ura nfa ama rama, ama dabo, nora. Ume nimene marumikila mwene kwa hundi ntumiko wa mpampu. Kuraka wane kumene tima bempera, kwa mpema bempera kwa mwene pa. Yili kukanjira so kosa chuka, nyumba wamba. Ndiyeno, ifrima ya tima bempera mwene mwene. Kwa mpua kama mwene zimene zikaza mwene nga rugisi zoo na hai. Mpingu wa ukunu nga rumene wa makunika ola liki na mwampu hapu nga rujojo. Makunika wa kare chichaji chaji kunu. Mpende wa mazirika nga rinde mpingu. Si zoo na zimene zoo ya.
It's simple, but it's paid for. So that means that anything that the Lord's people are directed to give, we can use now for getting out the gospel, even like here. Means of communicating the gospel around the world, and where there's a need, whether here or across the sea, that we can freely give. There's no bondage.
Sama kuna uri muzije na numa mangaji chali chikuti chizikula chizo ni kajon chi ai. Toli kaji ake kumatandiza amena adi nchicho soa. Pa mpingo opo, njifake ndrama za tuzi kapezeka kwa mbale amene wapereka. Kajina jake chapezeka, tima gawira kwa amene adi nchicho soa kwa amena adi mpare. Kosa nizo kungolisa chai chika vena kukusa. Ai, pedile nkani, yoma aya amena chinyumba.
Now they say that leadership begins from the top down, and that's what we see here in verses 36 and 37. Why does the Spirit direct Luke to write about this one Barnabas? It says, Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Why Barnabas is particularly mentioned here?
Kimene ndikira kudziwa chona kuti utsogolere umafuniko ziyambira pamwamba kutsika mmusi. Ndikama muyanga ndaluka pamene amalemba buku limene ndi maka 36 ndi 37. Ikulankula yatsika pano na munthu wamba wina wake adamulemba amene ndi Baranaba kuti ndipo Yosefe wotchedwa ndi atumwi Baranaba ndilo losadulika mwana wachisangalalo mlevi fuko lache la kukupro wokhala nawo munda anagulitsa nabwera nazo ndalama zake nazika pamapaza atumu nchifukwa chani adalembapo za Baranaba kuti adabwera nazo chifukwa chake ndi chani ndiwo utsogoleri wachokera kumwamba ukowo.
Well, I believe that it's because here was one who was among them who was a leader. And he was one of the Lord's. And so, by example, you see, this is the thing. It's not just the preacher telling the people what they need to give, but by example, leading the way, showing and manifesting what the grace of God is for him.
Adali mmoja wazi tsogoleri sada ndi munthu wamba ndipo mulemba papa amafuna kubweretsa zona kuti amafunika ayambire nazi tsogoleri kuchita mawu a Kristu amene aupemphera nawo asanayambe kuchita mawu aphunzira kuchoka kwa mtsogoleri ndipaulo kuti Baranaba naye woyambirira ngati tsogoleri wokhulupirika adagawa ifenso wotsatira pamene amakwanisa kugawira.
I believe that for us that are preachers and leaders, it doesn't mean we have to be rich and in order to give, but we need to serve by example of the grace of God. Even as the Lord has been gracious and merciful to us, so we manifest that toward others.
Amen. Iziyambe kuzipereka umene ndumboni umene ubadwitse kuti onse otitsatirawo akhale mu mkhalidwe umene wowo isapereke ipo tidalemera ayi koma tipereke ipo ndi mkhalidwe wathu.
Now this may well have been that Barnabas that later went and sought out Saul of Tarsus and brought him and introduced him to the church in Antioch many years later from now, but it began here. Begins here with him expressing his thankfulness to God for God's grace toward him in how he, having land, sold it and brought that money and laid it also at the apostles' feet.
Audi ada sinchika adatembeluka mtima ndipo adapita naye kwa Anania kuti ampempherere koma kuti tiyambe kudziwa zimene zijazo zoyambirira zidachitika panopa kuti atsogoleri adali amodzi ngati zitsanzo echitsanzo chimene chidachitika apa ndi Yosefe Baranaba mchimene chidakwanitsa kuti so Paulo akakwanitse kupempheredwa kujako adatembeluka mtima nthawi ijayo chifukwa mtsogoleri adali mbali zonse azioneka utsogoleri uzioneka mbali zonse.
And so, here we come now to chapter 5 and
verse 1.
And here's where we see a contrast with that little word, but. And it seems to me that since it's connected with Barnabas up in verse 36, who would have been a leader among this people, that this Ananias, and I like the way you pronounce the word in your language because it's similar to the way it would be pronounced in the Hebrew. I think as you were reading it, I heard Hanania. That's a translation of the Hebrew, Hanania. It's what that's the way it's pronounced.
Mm-hmm. Mawati koma wonde kuti khadi mene yulumikizika mu verse ya 36 ya chapter 4 imene akula mkula za zikachitika ndi mtsogoleri waonetsa mtsogoleri otsalira tsopano adafuna achite zofanana zimene wachita mtsogoleriwo ndiyeno chipaka ayamba za munthu wina dzina ake Hananiya ndimasangala ndi mawu amene mmanenera kwanu kumalawi kamati Hananiya chifukwa ndilimu lofanana kuchihebere kuchihebere akamata ndawuchita amati Hananiya osati Hananiya sayi.
The word actually means God is gracious. I don't know if that's what you understood or not, but it means God is gracious. It's one that God covers or protects.
Mau zina lori Hanania lima tanthauza kuti Mulungu ndi wachisomo. Sidudzo kumeleko zima tanthauza jani, koma lima tanthauza kuti Mulungu ndi wachisomo, ngokondera ndithu.
So it speaks here of one who was in the midst of a people upon whom was great grace, it says there in verse Acts 4:33, and yet he himself, as we read his story unfolding here, did not benefit from that grace.
Amina dali mmozi mwanthu amina dali mchisomo chachikulu pambu ya ikulu monga mene dali yoyenga kuvesa ya 32 33 ya machilio chapter 4 ujayo Kuma chokuza nchakuri. Ndakala dali mwazi mwazi wa minadara ndirana wapa chisumuja chukuru. Kuma yeyo sada pindula. Nisisomojo.
Here's where we see a distinction in Scripture, because even though Acts 4:33 says, "And great grace was upon them all," it doesn't mean on everybody present. That's not what the word "all" means. You have to go back to the context in verse 32 where it says, "And the multitude of them that believed." In other words, great grace was upon them that believed. They believed because of the grace of God, but there were among them, just like today, in our congregations. It's not everybody that's the Lord's. And so the Lord makes a distinction.
Zimenezi ni meneso mpingo hii mkalira panopa, mpingo wajisomo, ukozo kalandi andu, ena sinkosa, ena ndinkosa, unanumakaba mozi, mkumole kanga nulimu ni ule domo.
So in the midst of all this grace through the gospel preached and manifest in the love that these had of selling and giving, here were two that are cited here, Ananias, that whose name means God is gracious, and Sapphira, actually her name means beautiful, and yet we find them in unbelief. We find them not to be true partakers of God's grace. It's not that these two were mean-spirited and didn't get along. In fact, the opposite seems to be true. They fit in just like everybody else. They went out and sold a possession, it says. And so you say, well, what was their sin? Verse 2, they kept back part of the price. And notice also, his wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. You see? They did something that appeared to be for the glory of the Lord, and yet it was really for themselves, because they thought, well, we're going to give part of it, but we're going to keep part of it for ourselves. But here again, I want us to be careful in what the sin was, because we just saw that the grace of God teaches us to give. Freely you have received, freely give. The grace of God puts no person under obligation to give anything.
If
When I said obligates nobody to give, you realize the word tithe, for example, is not used in the New Testament with regard to the church. The only reference to tithes is in the Old Testament. And you say, why? The word tithe means to pay a tenth. To take, for example, if you earn a dollar, and I don't know what that would be in the kwacha, let's say that you earned 10,000 kwacha, that you would take 1,000 of that and give it to the Lord. That's what a tithe is. And that's how certain preachers teach their people to give. That make sure you take out a tenth, a tithe, and you give it to the church. But you realize that that sort of teaching is not found in the New Testament? When the Apostle Paul wrote to the Corinthians on the matter of giving, particularly in 2 Corinthians chapter 8 and 9, when he wrote of this, the principle for giving was let each one give as they have purposed in their heart. 2 Corinthians 9
in verse 7. Yeye tikamuona Paulo mena malankula, ulankula kumfingo kwa Korinto. Ah sama auza zaje 10 ai, koma mawauza kuti anthu ali asaine kira kupereka monga mmene wapezera, monga mtima ufunitsira mwisazo wana Korinto 9 ndime yake ya 7.
2 Corinthians 9:7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And when you come back here to Acts chapter 5, and verses 3 and 4, this is what Peter brought up to Ananias as to why he kept back part of the price of the land, because verse 4 is key. It says, whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. The deception was that he made everybody believe that he was bringing it all, just like they did. And yet he kept part back. What was he doing? He was playing the hypocrite. He was doing things by appearance and not according to the grace of God in the heart.
Tikubwelele kubukula machiridwe murufaiki imegea follow ya 3 ndi 4 imene ikula nkula za Hanania chimene mnenekera kutsiwa chiona kuti Hanania popereka poyamba daganiza ndi kazi wake ona kuti wakapereka anthu aone kuti wapereka zose chimene chochidali chinyengo
chifukwa amaona kuti anthu sadziwa zimene zachitika kunyumba ndiye kuti azikuona ngati wapereka zonse koma Petro pamene amayankhula kuti koma Petro anati Hananiya Satana anatsatsa mtima wako chifukwa ninji kudzenyenga mzimu woyera ndi kupatula pa mtengo wake wa mundawo pamene unali nawo sunali wako kodi ndipo pamene unaugulitsa sunali mʼmanja mwako kodi bwanji chinalowa mu mtima mwako sunanyenga anthu komatu Mulungu.
It would be better not to give than to give just for appearance sake or to be seen of men. That's what our Lord warned his apostles and disciples against there in Matthew chapter 6 with regard to praying or to giving, whatever it is, not to be seen of men.
Ukamapereka kuti dzanja lina lidziwe, umangofuna kuramidwa anthu azikuona kuti umapereka. Pamene kupereka si choncho yayi. Ndi chinthu chimapitika chitika mwachinsisi mwamkati.
You see, if I stand up and give a testimony, if I pray, if I do anything with the impression that I am giving Christ the glory in doing it, and yet in my heart, I'm really doing it to be seen of men, then two things. I'm not only lying unto men, as Peter said there in verse 4, but unto God. You see, it's to lie to the Holy Spirit. It's to say, in essence, that the Spirit of God is moving me to do such and such, and yet in reality, it's just motivated by my flesh. There's no greater condemnation than that.
Chimo la likulu, kuipa kukulu, ndi kuchita chintu monyenga. Kwa chitazo, ngati nentaima, kumachitira umboni, kuti Mulungu anchitira, kuzabu zakuti, kapena ndi kumapereka, mwote ncholengeleka anthu aone, kuti ndi kupereka bwino. Chimene ndenekera kudziwa eneyo, panenekera nione chimene ndizi ndipindule eneyo. Ndikamapereka ncholenga choti nditamidwe, ya kuti sindi kunyenga anthu ayi, kuma ndi kunyenga mzimu woyera.
Now we're going to have to come back to this next time and see the consequences of this lie. But what I want us to see right now is what is it to lie to the Spirit of God?
Munthu amene akuchita chinyengo amene sakuchita monga mbere kufunikirira koma papa timenekera kudziwa zvona kuti chifukwa chani adanama chidalowa mumtima mwake ndi chani andivuto la kunama kumabwera bwanji kati mwa munthu.
Well, number one, it's to pretend to be the Lord's when you're not.
Chinthu choyambirira nchoona kuti munthu amayesayesa uyesterera kukhala wa Ambuye asali wa Ambuye.
Again, getting back to this point, it's not everybody assembled, even where the gospel is preached, it's not everybody assembled that's necessary the Lord's. And the Lord does the sifting out. The Lord exposes those who aren't. Now, I've heard some messages preached by some preachers that have said, well, Ananias and Sapphira, they were really the Lord's, but they messed up, and so the Lord killed them and took them out. But right here in Scripture, in Acts 5 and verse 3, it says, Peter said, Ananias, why has Satan filled thine heart? Satan does not fill the heart of one of the Lord's that has been called unto him. When it says Satan filled thine heart, it means they were Satan's all along.
Asitumika ambiri, amalalikira zona kuti Hananiya adali munthu wa Mulungu, koma kuti adachita kusintha kuti atembereredwe ndi Mulungu. Koma mukamene ndima yaka 3 Paulo Petro akuti, koma Petro anati Hananiya Satana anadzadza mtima wako chifukwa ninji mzenyenga mzimu woyera ndikupatula pa ndikwa. Chimene afuna kutanthauza chiona kuti sizitanthauza kuti Hananiya koyamba adali wa Ambuye adachita kusintha. Ayi, koma adali wa Satana kale. Ndidafika nthawi yonoti Satana angodzadziliza zimene zilimo kale kwa iyeyo kuti adziwike kuti ngwambali yake kudalephere.
You see, this is the grand deception, because if you see somebody that attends a place of worship, even where the gospel is being preached, they carry their Bible, they sing, they give, they do everything that's expected, people look at them and think, that's a child of God. So what we have here is a warning that such is not necessarily the case.
Chimene ndinenekera kudziwa kusamalisa kwambiri, ndikamuona munthu akubwera kutchalichiwa nyamula Bible kamaimba nawo nyimbo kapanga chita chochose, tisamangoona kuti ndinkhosa kuti amene ndi Khristu weniweni. Ayi, alipo ambiri mbiri amene adzayesayesa kukhala Khristu, chifukwa kuyesayesa izizi nkosavuta, nkosavuta. Koma pali zoopsa zimene zidzaonekera kwa onse amene amayesayesa kukhala Ambuye asale Ambuye.
Yes, Satan is our adversary, and even as in the case of Peter, the Lord told him that Satan had desired to have him and to sift him as wheat. But the Lord said, I've prayed for you, and when you're converted. You see, the Lord protects his own. Satan has no power over any for whom Christ has paid the debt and redeemed them and called them.
Chimene ndinenekera kudziwa chiona kuti Yesu Khristu anayo chile kuteteza onse amene ndi ake. Chifukwa tikamaononga Bible imalankhuloza kuti Yesu Khristu amene kuti ine ndakupemphera Satana nafuna kupete ngati chiriku ngati mankhusu, koma ndakupempherera kuti ukhale wotetezedwa. Chimene tikufuna kuyangana apa chiona kuti palibe munthu amene ndi wa Ambuye amene adzaonongeka. Ndikuti uyu ngati adawonongeka sadali wa Ambuye, adali wa Satana kale.
But if Satan has filled their heart, entered into them, possessed them, and directs them in such a manner, it's an indication that they never were the Lord's. Now here we're studying Ananias and Sapphira, but you probably will remember one other individual like this that was exposed, and that was Judas Iscariot. Christ called him the son of perdition. And here he was among the Lord's disciples. The other disciples didn't even know that he was the betrayer. He went out two by two with the other disciples preaching the kingdom of God. They trusted him so much that he was the treasurer. He held the purse. He kept their money.
There
around that Last Supper, when the Lord said, one of you will betray me, They all looked among themselves and said, Lord, is it I? Is it I? It would even be Judas that would have said that to the Lord, knowing full well that he was lying to the Spirit. But when you read Luke 22 and verse 3, it says, when it came time to betray the Lord Jesus, Satan entered Judas, called Iscariot, one of the 12. You see, he was Satan's all along. Satan enters into possession of those that are his. He cannot enter into those that aren't. Those that the Lord has redeemed, he has no power over. But he enters into those that are left to themselves. And I will tell you, they are religious people. Outwardly, they appear. You see, Satan transforms himself into an angel of light. So they appear to men to be the Lord's when they're not. You see, there are pretenders even among your small group there, just as there are pretenders here. I don't profess to know who they might be, but all I know is that any that are truly the Lord's, by the Spirit of God and His grace, they cry unto the Lord for themselves and say, Lord, is it I? They say it in truth because the Spirit causes them to deal with themselves in truth, whereas these others, it's no offense for them until the Lord exposes them. You see, it was in Ananias and Sapphira's power to hold back part. If they had just brought part and said, look, we sold all of these possessions, but we determined that we need a certain part, and yet here's what we're given, there would have been no sin. But again, they lied not only to the Spirit, but to men, as Peter says in verse 4, in making it appear that they were something when they weren't. So again, to lie to the Spirit is to take the name of Christ, because that's who the Spirit represents, and to confess His name and yet not truly be His.
Yeah,
But secondly, to lie to the Spirit is to take that glory that belongs unto the Lord alone and to take it to ourselves, to be seen of men, to be well thought of men. That's just as much lying to the Spirit. So next time, we'll have to stop here, but we'll pick up with verse 5 of Acts 5 and see the consequences. How it is that God will not give His glory to another. And how He deals amongst us in our midst to expose those that are mere professors and not truly the Lord's.
Well,
the Lord willing, we'll meet again next week, but we have the scriptures, so I would encourage each of us to continue to look at this and study it together, and may the Lord truly draw our hearts in grace to His blessed Son. Amen.
Mungu akulimbikitseni kwambiri monga mwalovesa amene mkamu ukulingaliramo akhale nanu kusiyana sabata amati kumananso kukapitiriza chakula chimenechi.